This time for only one. Mr. LG.
Your body make me spend my money. Your body make me spend my money. You drive me crazy. Niendeshe, niendeshe, fungo za penzi. Uendeshe, uendeshe. Sinionjeshe, nipe yote yote mama, usinipeleke. Nipe kote kote. Unaipekecha, unavojua kama umejiza. Unaipeleka, unaipekecha, unavojua kama umejiza. Tumutu kutu.
Isabella, make me dance, make me dance. Isabella, make me dance, make me dance.
Tumutu kutu.
Isabella, make me dance, make me dance. Isabella, make me dance, make me dance.
Ne wango techo wali. When you move your body, chulebe. Tewa unanipa maji na jiweka gazi unaniteka mami, chulebe. Kwanza sielewi chuo gani umefunzwa umesomeaga. Bona sio kweli uliacha teseke taumiaga.
Toto moto, toto moto, toto moto. Nyoto joto, nyoto joto sito iboko. Toto mutu kutu.
Unapeleka, unapekecha, unavojua kama umejiza. Unapeleka, unapekecha, unavojua kama umejiza.
Toto muto.